mu Kampala.
Mu mawulire amalala abavubuka okuva mu kito Mu mawulire amalala abakulu okuva mu kitongole kya National Drug Authority ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga. Babakanye n'omulimu ogw'okusomesa abavubuka obulabe obulimu okukozesa ebiragalalagala ebiviiriddeko bangi okutabuka emitwe n'abalala obulamu ne bugenda. Kalungi Fred Kabuye okuva mu kitongole kino ekya National Drug Authority bwe yabadde asomesa abayizi ku ssomero lya Mumusa School Mitiyana, abagenda mu luwummula yategeeza nti omulimu gw'okulwanyisa ebiragalalagala gwetaaga bannayuganda bonna okukwatira awamu.
Tusuubira nti olutalo luno olw'okulwanyisa ebiragalalagala lwa buli munnayuganda, omukulembeze, omuzadde, ab'emikutu gy'empuliziganya, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini, mujja kukkiriza nti ensangi zino tulina ettemu eritannyonnyolwa naye nga mugenda okwekkaanya oli eyassa omuntu, eyalwepinze, eyamutemye, yabadde akwesezza enjaga oba yabadde akwesezza amayirungi. Ne tusuubira nti engeri yokka gye tusobola okwewala ebikolwa ng'ebyo n'ebisingako n'obulwadde obusaasaana ennaku zino ku misinde egyayiriiri kwe kusobola okujjukiza bannayuganda nti okwesa ebiragalalagala kya bulabe. Ekikoma kulwaza bulwaza gwe abikozesa n'ekifuuka eky'obulabe eri abantu abakwetoolodde.
WHT wa Joseph Kawuki, principal wa Mumusa School Mitiyana, yategeezezza nti kino ekikoleddwa kigenda kuyamba nnyo eggwanga kubanga basinga okukozesa ebiragalalagala ate era be bavubuka.
Njagala okwebaza aba National Drug Authority olw'okusalawo amakando okugasita ku miti emito wakati w'emyaka 12 okutuukira ddala ku myaka 22. Bano ne basinga okuba oluusi ab'obulabe, ne basinga okukosebwa ebintu eby'enjawulo kubanga obwongo bwabeera tebunnakula nnyo sobola kusalawo bulungi ku ki eky'okukola. Ne bavaayo ne batandika okuyamba abaana baffe, abavubuka baffe emiti emito, kavubuka gw'awaga, basalewo n'okumanya kino kikulu nnyo mu kutaakiriza obulamu bw'abaana baffe n'okutaakiriza eggwanga lyaffe. Kaweefube ono bw'anaabuna Buganda ne Uganda okutwaliza awamu, tujja kukendeeza ebizibu ensi yeesanga, obumenyi bw'amateeka, endwadde ez'enjawulo, byonna ebiva mu kukozesa ebiragalalagala.
Namigadde Ruth Sematiko nga yakola ng'olujegere wakati wa National Drug Authority n'abavubuka ategeeza nti bakwongera okubunyisa enteekateeka eno olw'okutaasa abavubuka.
Ebiragalalagala bisusse naddala mu bavubuka, asalawo tulabe nga tubunya okusomesa anaddala abavubuka, the youth, kanisa okukozesa ebiragalalagala era naffe tweyongera okubategeeza bonna gye bali ng'oggyeeko naddala mu mikyana nga gyengeji bali mu mikyana right now nene district era zonna zitukavaringa, twongere obategeeza nti bannange twewale era tulwanise ebiragalalagala mu bavubuka baffe kubanga bigenda bakkira future mubi nnyo.